ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo yebo.
Ya ungasitshela mnumzana ukuthi kanti vele u DJ Walker kahle kahle ngubani?
Ah, u DJ Walker umfana wasendlikazi obulawayo eZimbabwe. Ah, wafunda eDlikazi Primary. Ah, wafika lapho eDlikazi hayi. Uthethe nje khonoko welo malume wakhe othwa uSimari. Ube ngithe ngikhulu eDlikazi khona lapha naseBulawayo. So, yikho lapha qhaza khona u DJ ya. Sindela kumalume wakhe nalezi ethiwa nguMissionary. Lokuthi ngaqala nini angazi. Layishani yonke ngithini layishani.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi okwenzayo kuyini okwenza ukuthi uze uyazakale kangaka.
Okay, uDJ Walker ngumuntu obedlala emaphathini. Emaphathini uqale edlala emashadini sendilikayo. Sesuka khona apha waqale engumfana omncane. Sesuka lapho vele wathola i-contract le yimadumeni i-Good Grace Enterprises. Uthe engutitshe khonapho waba ngumanager wakotitshe i-Silesin wavuleli ithiwa lakhe lamvulela company ethiwa i-Silesin Entertainment. So yikho senza khona into zomculo thatha abafana basemzilikazi wafaka estudio izama ukuthi nezi-friends nalezi ethiwa i-Silesin.
Asebephumelele oba produce leyo ngobani?
Tracker Element. RATV. Konen. Fali Minando PS. Abane do Rifonia la yoya ngwasendlikazi khona so. O ngisho ngomunye vele ukuthila lesandla nje. So abanye bakhona abaphokisela.
Ukhangeleleni kwela kusasa, ukhangele uqhelisa na ibhizimusi lakho?
Hhayi, ngiyangikhangele ukuthi ngiqhele sibili bathi kuzame ukuthi kusithilise elayisini cause yinto esesikhangelele kiyo, yinto engakhipha abantu emathareni njengoba reason esibathethile kunzima kula msebenzi. So teti option ikhathesi ukuthi izame ukumlandela lo uthithe yoka ukuze izame ukuthi ukufaka ukhanya empilweni zabanye abantu ukwenza ukuthi isakusasa labo lilunge kahle.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Yebo, mbonile maye mali ngafuna ukuthi ngiyithola ngithola ku 0782445976 +23+263 0782445976 Facebook ngucollins walker yikho ukuthola kala khona impilo yethu yena le asebenza layo le-Twitter ngucollins walker layo futhi Instagram ngasetha collins walker kumbe Twitter element ayithola i-profile yabo khonapho.
Yeah. Do it. Do it. Do it. Shut up my child, it's a tip, 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 shut up my child